Abalewi igice cya 16. Amategeko y'umunsi w'impongano. Uwiteka abwira Mose hanyuma yo gupfa kwa ba bana ba Aroni babiri ubwo bigiraga hafi imbere y'Uwiteka bagapfa. Uwiteka abwira Mose ati: "Bwira Aroni mwene so ye kujya yinjira igihe ashakiye cyose aheraho hirya y'umwenda ukinze imbere y'intebe y'ihongerero iri ku isanduku yera adapfa, kuko nzabonekera ku ntebe y'ihongerero ndi muri cya gicu." Uko azaba ariko Aroni agenza ngo abone kwinjira aho hera, yende ikimasa cy'umusore ho igitambo cyo gutambirwa ibyaha n'isekurume y'intama ho igitambo cyo koswa, yambare ya kanzu y'igitare yejejwe na ya kabutura y'igitare, akenyeze wa mushumi w'igitare, yambare mu mutwe cya gitambaro cy'igitare kizinze, iyo niyo myambaro yejejwe, abanze kwiyuhagira ayambare. Yake iteraniro ry'Abisirayeli amasekurume y'ihene abiri ho ibitambo byo gutambirwa ibyaha n'isekurume y'intama imwe ho igitambo cyo koswa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha yihongererane n'inzu ye, maze ajyane za hene zombi azishyira imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aroni afindire izo hene zombi, icyo afindisha kimwe cyerekane iy'Uwiteka, ikindi cyerekane iyo koherwa. Aroni amurike ihene ifindiwe kuba iy'Uwiteka, ayitambeho igitambo gitambirwa ibyaha, maze iyafindiwe koherwa ishyirwe imbere y'Uwiteka ari nzima ngo ihongererweho ibyaha, yohererezwe mu butayu koherwa. Aroni amurike cya kimasa cyo kwitambirira ibyaha yihongererana n'inzu ye, abikira icyo kimasa yitambiriye ibyaha, yende icyotero acyuzuza amakara yaka akuye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka n'imibavu isekuwe cyane yuzuye amashyi, abijyane hirya ya wa mwenda ukingiriza hera cyane, iyo mibavu ayishyirire kuri uwo muriro imbere y'Uwiteka, uwo mubavu umere nk'igicu gikingiriza intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibihamya adapfa. Kandi yende ku maraso ya cya kimasa ayaminjagize urutoki ku ntebe y'ihongerero mu ruhande rw'iburasirazuba, kandi n'imbere y'intebe y'ihongerero ayaminjagize urutoki karindwi, maze abikire ya hene y'igitambo cyo gutambirwa ibyaha by'abantu, ajyana amaraso yayo hirya ya wa mwenda ukingiriza hera cyane, ayagenze nk'uko yagenjeje aya cya kimasa, ayaminjagire ku ntebe y'ihongerero n'imbere yayo. Nuko ahongerera hera kubwo guhumana kw'Abisirayeli kwinshi no kubw'ibicumuro byabo, kubw'ibyaha bakoze byose, aba ariko agenza n'ihema ry'ibonaniro ribana nabo hagati yo guhumana kwabo kwinshi. Ntihakagire umuntu uba mu ihema ry'ibonaniro Aroni agiye kwinjira hera kuhahongerera ibyaha, kugeza ahasohokeye amaze kwihongererana n'inzu ye n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose, kandi asohoke ajye ku gicaniro cy'imbere y'Uwiteka agihongerere, yende ku maraso ya cya kimasa no ku ya hene ayashyire ku mahembe y'igicaniro impande zose, kandi akiminjagirisheho urutoki ayo maraso karindwi, agihumanure akeze gikurweho guhumana kw'Abisirayeli kwinshi. Amaze guhongerera ahera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, amurike ya hene nzima. Aroni arambike ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose, abishyire mu ruhanga rw'iyo hene, ayihe umuntu witeguriye ibyo ngo ayijyane mu butayu. Iyo hene ijya hatagira abantu yikoreye gukiranirwa kwabo kose, uwo muntu ayirekurire mu butayu. Aroni yinjire mu ihema ry'ibonaniro, yiyambure ya myambaro y'ibitare yambaye agiye kwinjira hera, ayisigeyo. Yiyuhagirire ahantu hera, yambare imyambaro ye, asohoke, yitambirire igitambo cye cyoswa, atambirire n'abantu cyabo, yihongerere, ahongerere n'abantu. Kandi urugimbu rwa cya gitambo cyatambiwe ibyaha arwosereze ku gicaniro. Kandi uwarekuriye ya hene koherwa amese imyenda ye, yiyuhagire abone kugaruka mu ngando zanyu. Kandi cya kimasa cy'igitambo cyatambiwe ibyaha na ya hene y'igitambo cyatambiwe ibyaha, amaraso yabyo yinjirijwe hera guhongererwa ibyaha, babiterure babijyane inyuma y'ingando, bose impu zabyo n'inyama zabyo n'amayezi yabyo. Uwabyosheje amese imyenda ye, yiyuhagire abone gusubira mu ngando. Ibi bibabere itegeko ridakuka. Mu kwezi kwa karindwi ku munsi wako wa 10 mujye mwibabaza imitima, ntimukagire umurimo muwukoraho, naho yaba akavukire cyangwa umunyamahanga usuhukiye murimo, kuko uwo munsi ariho muzajya muhongererwa kugira ngo muhumanurwe, nuko imbere y'Uwiteka muzaba muhumanutse ibyaha byanyu byose. Uwo munsi ujye ubabera isabato yo kuruhuka, mujye muwibabarizaho imitima, iryo ni itegeko ridakuka. Kandi umutambyi uzasigwa akerezwa kuba umutambyi ngo azungure se, ajya abahongerera yambara iyo myambaro y'ibitare, imyambaro yejejwe, aho ngerera ubuturo bwera n'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro kandi aho ngerera n'abatambyi n'abantu biteraniro bose. Iryo ribabera itegeko ridakuka kwajya ahongerera Abisirayeli impongano y'ibyaha byabo byose rimwe uko umwaka utashye. Aroni agenza uko Uwiteka yategetse Mose.